kwenye kilo miniko mido, hata wakidis wanakubali mapipo. Kwanza niko simple, usiharibu title. Kote na sakanya kwanza na waacha idol. Cash to cash, bank to race. Face to face, nicho the best. I put my swag zone, cop and fest. On me hold on, beating the heavy weight. Shot tequila, Toto vanilla. Nyuma kaja zika, chef vera silika. We ride all the time, cash tumezishika. Jia wana pisha, masnichi tako kwa shika. Kaz na ego, tunadili na mshiko. Check how we roll, daily si tunabo. In a sound good, in my hood. Unatokwa mood kumsikia this dude.
We own, wana atulagi mali mbovu. Tumezi changa, tumeshika. Wala tujalizika, tupo lipuka wokovu. Wana atulagi mali mbovu. Tumezi changa, tumeshika. Wala tujalizika, tupo lipuka wokovu.
I spit all the time, mashabiki kuwashika. Na push ndinga kali, dili za uwakika. Say yo, Lord no, I'm a big boss. Hey, you don't know. Wait for the show, homie, you gonna blow. I put this shit in me silly, yeah, blue tick. I don't care if you talk shit about this deal is niche. You gonna diss, I'm gonna hit, you gonna lose. Kwa ya matus, slete makuz, sura ya mbuz. Mwendo wa kush, ya toka bush. Wa uniona push, now mwendo wa cash. We gonna dance, homie na Benz. Miki na wrench, home ni mbez. I gotta dance, wote my fans. Tukutane pati samaki samaki.
Wana atulagi mali mbovu. Tumezi changa, tumeshika. Wala tujalizika, tupo lipuka wokovu. Wana atulagi mali mbovu. Tumezi changa, tumeshika. Wala tujalizika, tupo lipuka wokovu. We own. Wana atulagi mali mbovu. Tumezi changa, tumeshika. Wala tujalizika, tupo lipuka wokovu.